This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni baphulaphuli baka Radio 729 AM Cape Pulpit nguvelile kambe nene gelona othetha nani ndibulela ke ubani tena sjoina ngawulentshikalanga mphulaphuli ke xelela kumakhelwane uyayazi xelela umakhelwane xelela abantwana bakho umyeni unkosikazi udadewenu umnakwenu abazali baxelele uvelile kunomathotholo indaba ezilungileyo zashunyayelwa ubabalo lukathixo luyashunyayelwa uYesu ophilayo oloyisileyo ingcwaba wakoyisa ukufa uyashunyayelwa uYesu ophilayo ongunaphakade yena nanku kwenza ngaphezu kokuba sicela nokuba sicinga uyashunyayelwa ndiyanimema ke baphulaphule ukuze nibe kunye nathi ke ngayo lenjikalanga ezike sijonga ilizwi likaThixo ophilayo siyaqhubeka ke phaya nawo lo mxholo wethu omkhulu othi ubabalo ubabalo nomthetho okanye the law and grace sijonge phayana ke siqhubeka ke mphulaphule phambi koba ke sityatyadule kakhulu masiqale sithandaze you know it masiqale sithandaze mphulaphule ndiyakumema ke ube kunye nathi xa nangabana sithandaza ukuba ke kunomntu ogulayo apho endlini okanye wena unendawo ebuhlungu beka isandla sakho kuleyo ndawo ebuhlungu okanye kulowo mntu ogulayo beka isandla sakho apho kubo sizawuthandaza ke declaring the word of the living God siyabulela ke kuni nonke ninenithe nabuthumela ubungqina ndiyakhuthaza ke nawe mphulaphula ukuba after lo mthandazo uthe weva umahluko weva utshintsho wava ukuphila undikrwece ke phaya kula manxeba onxibelelwano uFacebook ukhangela uvelile embeneni untsale bucala utsho kuba ngabana uthe usawuthandaza intlungu ebendinayo yahamba yandishiya ukungafukhululeka kungaposta ke nakulo udonga eliya lwam undithege utsho uba ke velile le nto uthe usawuthandaza esifo besindibambile iminyaka okanye iintsuku iiyure nje ezimbalwa uthe usawuthandaza kodwa ke sandishiya ndatsho ndaphila kwaba kuhle ndiyabulela ke mphulaphuli kunonke nibuthumela ubungqina ndiyakhuthaza ke nawe ubuthumele beke nawe ke ngoku xa sizawuthandaza beka isandla sakho ke kulo ogulayo endlini kule ndawo ibuhlungu okanye ubeka isandla kula maphepha ofuna ukuye wafaka for umsebenzi okanye for ishishini lakho sizothandaza ke uThixo wethu nguThixo owavulayo amasango masithandaze ke mphulaphule our Father and our God Thixo wethu ophilayo living Father in Jesus' mighty name, we thank you, we honor you, we adore you, we worship you. Kaloku wenu uyaphila uloyisile ingcwaba, ukoyisile ukufa. Unguwe lo philayo, unguye uThixo wethu, unguye lo ngunaphakade, wena wawukhona emandulo, umhlaba ungekabikho, wena wawukhona iziqalo ungekaziqali. Our Father and our God, siyabulela. Our King, siyabulela Thixo ongunaphakade, sithi bayethe kuwe, wena ongunaphakade, sithi bayethe kuwe, wena ophilayo, enkosi mzali wethu ngothando lwakho, enkosi mzali wethu ngenceba nemfefe zakho, sithi bayethe kuwe wena onaku kwenza ngaphezu kokuba sicela nokuba sicinga, Thixo wethu ongunaphakade, wena odweba isibhakabhaka, ngokungathi woneka intente, Thixo wethu namandla onke, wena othetha ngezwi kudaleke, our Father and our God, we worship you, we adore you, we give you praise, glory and honor. Who compares to you? No one, Father, no one, our living God. Enkosike ba wethu, enkosike mzali wethu, thank you for your love, thank you for your grace. We honor you, we adore you, we worship you in Jesus' mighty name. Thank you, Father. Lord, in the name of Jesus, ndiyathandaza for bonke abagulayo bebekwe izandla nje thixo wethu namandla onke mabaphile right now. Sonke sifo masushiye imizimba yabo egameni lika Yesu. Father God, egameni lika Yesu ababeka izandla kwimpepha zabo zemisebenzi nezamashishini. Thixo wethu namandla onke, I speak your favor, your grace and your mercy on them egameni lika Yesu. Vula amathuba abo ke bawo uhambe uthumele ingelosi zakho zibaza mbele pambili. Kabe siya beyo ngonkoza kulowo masango, Father. Bathi xa befika bafike sele evuliwe. Thixo wethu ngunaphakade. Lord, in Jesus' mighty name, we adore you. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name. Amen. Siyabulela ke mphulaphuli. Masingene ke phaya kuwo ke umba esingawo ngale njikalanga. So besifunda ke kophaya kula ncwadi yethu yabase Roma. Sizawufunda ke emase Roma isahluko sesihlanu. Sizawufunda ke siqala pha kula vesi yeshumi elinesibini ethi ke isihlokwana usifumana phaya sithi ukufa kuze ngo-Adam, ubomi buze ngoKristu. Masifunde ke ngenxa yoko njengokuba isono sangena ngamntu mnye ehlabathini, kwangena ke ukufa ngaso isono. Kwaze ngokunjalo ukufa kwabatyhutyha abantu bonke ekubeni bonke bonayo. Kuba ke kuba kude kwakho umthetho, kukho isono ehlabathini, sibeke isono singabalelwa mntwini kungekho mthetho. Ukufa ke kwalawula. Okay, masiqale apha. Isono sangena ehlabathini, but isono besikhona, isono besingena impact, okanye isono besingabulali mntu, isono besingasusi relationship between umntu noThixo. So isono besikhona, kodwa isono besingena power, besi powerless. So ngoba isono besikhona ehlabathini, kodwa isono singekho umthetho. Uthi verse 13, kuba kude kwakho umthetho, kuba isono ehlabathini sibeke isono, kukho isono ehlabathini sibeke isono singabalelwa mntwini kungekho mthetho. So bekudingeka umthetho. Now this is what the Lord does. Now, I want you to pay attention to this. You notice umthetho uzise iguilty conscience emntwini, ngoba kaloku umthetho ufika uthi ungayenzi lena, ungayenzi lena. So umntu ebesona before kubekho umthetho, and they would not feel guilty ngoba bekungekho umthetho onqandayo ukuba mabangayenzi le nto okanye ogwebayo. Umthetho awubingo mthetho ungenazibetho. Umthetho ngamnye unepunishments zawo. Let's look even nokwase South Africa, umthetho ungafunda neyiphi ne-act. Kodwa kuzathi phaya xa uyegqibeleni kube nento ethi ke ngo-penalties. Phaya kwi-penalties yinto etshoyo uba xa uwophula lo mthetho, i-jail sentence, a jail term sentence, a fine sentence, etc., etc. Izo zitsho ngozitsho uba xa uphule kanga ugwebeka kanga, ugwebeka kanga. Now, before kubekho umthetho, noba umntu ebenesono ebengekho sigwebo. Now, kuthe kusabakho umthetho, umthetho weza nezibetho. Meaning umthetho ubungafezi mntu. Umthetho yile nto ide ithi iBhayibhile xa ithetha ithi for what the law was powerless to do, God did by sending his only begotten son Jesus to die for us. So kunezinto umthetho that it was powerless to do, ubungakwazi ukuzenza. Yile nto kude kubhalwe kuthiwe no one will be declared righteous under the law. So umthetho kunezinto ubu powerless to do. Now and basike ngoba abantu ngabantu abatheni okanye abacinga njani abazifaka phansi komthetho. Ndithe last time xa besithethe ndathi wena zange ube ngumJuda, andikwazi uzifakela ntoni emthethweni, andikwazi ukutheni uzifake emthethweni uba ulimamele umthetho, ulandele umthetho, uthobele umthetho, ungenaphi. ungena ndawoni. Number one, ungena api. Goba kaloku wena zango wabana mtetu. Wena uzongena kanye kanye. Bekungekho kwandibikudibanisa noThixo. Wena uzongena kanye kanye apha kuThixo kusakufa uYesu. Ethi ke ngoPaulo xa icacisa. Uthi ezindlu zimbini bezingadibana. Uthi ngoku akusekho mJuda namGrike. Yeva, akusekho ntlanga. Bonke benziwe ifamily A1. That is what has happened. Sonke we have become of one family. We have become of we are of the same household, the household of God. Now, nantsoke into eyenziwa lubabalo. Ubabalo lufikelwa susu calucalulo. Lufikelwa susa ucalucalulo. Now, umthetho ubusenza sohluke, umthetho ubusigweba ubunesibetho, umthetho ubusazisa isono. Ndathe ndaxabe ndithetha last time ndathi umthetho into ubuyenza ubuvele ulayite ispotlight phaya esonweni. Now, ubabalo lususa isono kuwe, lususa even the appetite yesono. Ubabalo, iti Bible xa ithethe ithi grace teaches us to say no to ungodliness. God has given us all things we need for godliness. Oh my God. All things, zonke izinto esizidinga ukuphila ngobuThixo, God has given us. Usinike njani? NgoYesu Kristu. Now must kubeke. Ukufake kwalawu, this is verse 14. Ukufake kwalawula kwathabathela kuAdam kwezisa kuMoses. Na kwabo bangonanga ngokufana nesigqitho sikaAdam. Oyintsobi yalowo ebezakuza. Sawuthetha kangaka ke lentsobi ngenye imini. Sisuke isiphoso asaba njengoko sinjalo sona isibabalo. Kuba xa abaninzi aba bafa sisiphoso salowo mnye. Kukukhona aba ubabalo lukaThixo nesipho esingobabalo olu lwalo umntu mnye. UYesu Kristu saphuphumela kubo abaninzi aba. Kanjalo sona isipho asinjengokuba kwabanjalo ngalowo mnye wonayo. Kuba okunene isigwebo seza ngenxa yalowo mnye. Sasa ekugwetyweni ke sona isibabalo seza ngenxa yeziphoso ezininzi. Sesa elugwetyelweni. Now this is what I want you to see. Isono size ngomntu omnye. Kwagwetywa abaninzi. Yava? Isono size ngomntu omnye. Kwagwetywa abaninzi. But ubabalo. Listen to this. Ubabalo luze ngenxa yezono zabantu abaninzi. Kwagwetywa umntu omnye. Susapithi lento ithi sesa elugwetyekugwetyelweni, meaning aba baninzi bagwetyelwa. Ukugwetyelwa ke baphulaphuli means that the finding okanye the judge finds in your favor. Now in this case, when ubuwonile uYesu took the punishment, wena kwathiwa we're not guilty. When ubuwonile kwathiwa Jesus guilty, you not guilty. Kugugwetyelwa ke oko. Isibetho athi uIsaya xa ithetha kakhulu Isaiah 53 athi isibetho ebesifanele thina saba phezu kwakhe, meaning wathatha ukubethwa kwethu, wathatha ipunishment yethu. Athi udeliwe ushiwe ngabantu waba yindoda yomvandedwa. Zizinto bezifanele thina ezo. Whenever, let's say for example, whatever is happening ebomini bakho, uzibona unomvandedwa, awukwazi ulala, uguquguqukoko kulaleki because of umvandedwa. Yintoni ebangela loo nto? Yintoni ebangela loo nto? Into ebangela loo nto kukuzisola and so on. So, ithi ke ngoku, wena into fanele uyicinge sisibhalo, sithini isibhalo, sithi waba yindoda yomvandedwa. Hayi ngoba bekufanele ube nomvandedwa. Wena xa unomvandedwa, ungoba ukufanele. But ke ngoku, kukho lo uthathe ukufanelwa kwakho and athathe umvandedwa wakho. Yena uthathe imivandedwa yethu. Konke okukusola zonke izinto uzithathele kuyo lubabalo ke olo. Ubabalo alithi wenzele guilty, wenzale guilty. No, lithi ubabalo wenzele Jesus guilty, wenzele Jesus guilty, wenzele Jesus guilty. All the punishment ibifanele thina wayithathela kuye ukuze thina sibe sithini sigwetyelwe. Ukugwetyelwa ke kukuthiwa wena ke you are found not guilty. So yile nto ubabalo lusenzele yona ke mphulaphula. So njengoba kwenzekile ke ngoku thina asisabalelwa isono sethu ebesiphezu kwethu asisabalelwa ngakuthi. Now ukuze thina sibe nobudlelwane uthi if you look at kuphaya kula ncwadi kaIsaiah uthi xa ethethe uthi into esa endohlula phaka nanani zizono zenu. Izono zenu zizo ezohlulayo. Na xa kuthathwe isono kuthathwe lento yohlula okanye yenza singabunadli budlelane noThixo. Kungabikho fellowship phakathi kwethu noThixo. But if ke ngoku susisono, you restore, the first thing that happens is the fellowship byomntu noThixo. Remember, uAdam engekoni uThixo bemane mvizithele egardini. But uthe sakona uAdam kwayena akhutshwe egardini. But as long as ese garden uAdam, then uAdam is has fellowship with God. Now ke ngoku into bisukile phakathi komntu noThixo was that fellowship, that relationship. Umntu ebengakwazi ukuba ne-relationship ngenxa yesono. But ke ngoku isono xa sithathiwe sasuzo, athi uYohane xa ethetha ngoYesu athi nantsi imvana kaThixo ethatha isuse isono sehlabathi. Hayi nje xolelayo but ethatha isuse, meaning isono asakho esi kuwe siyathathwa sisuswe. Isono sehlabathi uyasithatha asisuse. Where now you remain, then after sisusiwe you become sinless, then the relationship between wena noThixo gets restored. Uthube nobudlelane noThixo. Into eyenza singakwazi ukuba nobudlelane noThixo kusisono, but xa kudilwe naso ngoba thina we are not capable of removing it ukanye ukusisusa kuthi sono, kodwa ligazi likaYesu likwaziyo. Nguye so kwazi usisusa such usono sagwetywa emnqamlezweni. Namphulaphula enjongo yam namhlanje kuba ngabana ndisuse the guilty conscience apha kuwe, ndikwenze ube nguJesus conscience, ukufokase kuYesu, because uye kujonga kwizinto ezirongo zenzileyo okanye ezigwenxo zenzileyo ezigwebayo, ujonge kulo ogwetyelwayo othathe ukugweba kwakho watsho wena wagwetyelwa, so that kungabikho sibetho esiza phezu kwakho ngoba ubetho beluphezu kwakho lwaba phezu kwakhe. So that is why ke mphulaphula ndithetha kanje namhlanje. Esivala ke mphulaphula sisho ngathela ndifuna ke senze lo mthandazo ngoba kaloku isono sithathiwe kuwe, sisusiwe kuwe. Wena you have been declared sin free. So ke mphulaphula masenze lo mthandazo ukuthi iNkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela mna, ufela izono zam. Isono sam sagwetywa, sigwetywa kuwe emnqamlezweni. Ndiyabulela ngokuba ndifele. Ndiyabulela enkosi that now ndihleli nawe ngasekunene kukabawo etronini enkulu. Enkosi, enkosi for giving me access to God. For you have opened a new way of access. Ngokuhlatywa kwakho ephangweni. Ndiyabulela enkosi bawo, enkosi that I can have a relationship with you, fellowship with you, communion with you. Ndiyabulela mzali, enkosi ngothando lwakho nencaba zakho, enkosi ngokuba ungazibalelanga kum izono, enkosi ngokuba ungasazikhumbula izono zam, enkosi ngokuba undihlambile ndabamtsha ndabamhlopho kwekhepho. Ndiyabulela ke mzali egameni likaYesu. Ukuba ke mphulaphula wenzele lo mthandazo, khuleka kusikrweca phaya bucala ke ukhangela uvelile mbenene phaa kulamakhasi onxibelelwano uFacebook utsho ke velile mbenene undikrweca bucala utsho ukuba uthandazile umthandazo. Ungenza njani na? Ndizotsho ke mna ke ndikubonise, ndikucebise ukuba ungenza kanjani. Ndikucebise nokuba ngawapha amabandla nowakhangela ukhonze kuwo depending ekubeni ke uba uhlalaphi. Ndawuthi ke ndikucebise ke mphulaphule. Kodwa ke ngoku ndiyabulela ube nobusuku obuhle kude kube leveza. Khuleke mphulaphuli bonke ubungqina ubuthumele phaya ke kuphaya ku Facebook sawuthi ke ethubeni sikwazi ke ukuthetha ngabo ubungqina bakho sibishare ke apha kunomathotholo. Ube nobusuku obuhle, ndinithanda nonke makhaya. Be blessed in Jesus' name. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.